Je, jina kubwa ha?
Usifanye menilie. Jukwako niko addicted. Usifanye menilie. Jukwako niko addicted. Kichwa nayo inauma, mapenzi nayo inachoma, akili nayo inachoka, kufikiria sana mama. Rafiki zako si wazuri, ndugu zako sasa ni madui, hawataki sisi tupendane, wanataka sisi tuachane. Baby, unani drive mimi crazy. Lady, nakupenda sana my baby. Usifanye menilie. Jukwako niko addicted. Usifanye menilie. Jukwako niko addicted. I'm never crying, you ever lying. Nikikushika, you ever sliding. Uongo zako zimenichosha, na urembo wako unanichanga. Nataka sasa unipende, mistake sasa tuwende. Mambo yetu sasa situjenge, kuja kwangu nikulinde. Usifanye menilie. Jukwako niko addicted. Usifanye menilie. Jukwako niko addicted.